Salaamu alaykum alaykum dugun sidiyal meerkasin si roqtan iyo si walba isniin deega aytana ha ka dhawaada xubanta dhalinyarada xubanta dhalinyaradii aalaab wali baysan ku dhawsan idaacad wasanay magaalada Baydhabo xubanta dhalinyaradii aalaab wali baan qaadane dhamaan arimo la xariiray dhinigii dhalinyarada taasoo na faaqada dheer ee kaga faaladana arimo la xariiray dhalinyarada barnaamijka xubanta dhalinyaradii wali baan si guud biyaane barnaamijka bandhigraya warsan
iyo awara ku jiraan dhulka Soomaaliya taasona saameyn weyn ku leh dadkii dunida ka nool deegaanada dhamaan Soomaalida degaysa taasona sababta awara xoogno ku jirta hadaba sidee dhalinyarada ku gurmudu koran xaaladaas abaareed oo ku jira dhulka Soomaaliya
taamiska maalinnimadan wali baan ka fiiriyane xaaladda abaarta ku jirta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya iyo sidee dhalinyaradu ku qayb qaadan karaan gurmudsiida walaalasha tabaaleysan ee abaarta haysata xubanta dhalinyarada iyo wali ba martiinka aha Xasan Muqtar Xasan iyo Ali Ibrahim oo kumid ee lamadiyo ba dhalinyarada ka ganacsiyas magaalada Tambaydhabo wali baan su'aalo dhowr aan weydiyane asada dhalinyarada iyo gurmudu korana xaaladda abaareed ee ku jirta Soomaaliya
markii hore wali baa ka dhawaayay Xasan Muqtar Xasan ka dhawaaw barnaamij ka Xasan
marta fooli fool aan fadhi badanin walaalanka gurmudu ummada Soomaalida ku dhibaataysan Koonfur Galbeed Soomaaliya fool aan fara badanin may kala taliyaan muslimiinta ku dhagan gobolada dalka Soomaaliya may leeyahay walbalaalanka gurmudu kor antiyo walaal isku aruuriyaan mise siyo graabo siyo in higan saaxiibyi lamba saaxiibyaha wadiyo oo isla hariiro nambare iyo walaal isku qabsada kadib madiyo hashtag kiigan konton qof dhidan qof iyo nagaran lambali awooda oo kongres ku kirid taasan ra anti walaan an rajay ad taas walbal ngal ku qowdu kor awaraata dareeran wallahi may leh barta abdullahi fani aad iyo aad aan ma santa gurmad korta forum falad badani dad ka dhibaataysan dad yar ma dad baay i bokol meel ka saaku aku qahi abaaraha qahiidi galma horta wad jiray halka gooyaan dheer ganacsatada madiyo dedaalan sifaylan dedaalen kaalmo muhiim ah ka qaadan kama hasinin hatta may leh nabawna si dedaalnin
hakulli abdullahi idan kama hasan saaxib barnaamijka saaxib ki sheegaysan dadka ganacsatada baydhow ku noolan kulay anti meel fadayhi isgacmo qabsadan kulay urur sameeystan sawiraanyo jab sameeyaan kulay hadda dad badan sameeyahay soon aragahay xaafad wilba hadda wallahi urur hadda la sameeyay Koonfur Galbeed aad iyo hadda walaan qobadaas sayid kulay meel baahanya anti gacmo la isqabsa xaafad wilba kulay hadda macna abaarti bitka si dormay bajare wal bilanga bilanga jarta shibin hadan daacun ku soo kulli arigaa tan noorid kulli may buu saahib soo saahibkii sheegayo may laraayso idan kama hadsin yeeso baa ku mari id kulli intii la dadaalo may lan baahnya ganacsatadana kulli meel ka saroogda intii la socoto la fadhay abaartu
ee dadka dhalinyarada magaalada Baydhabo uga ganacsan sida saahib ka sheegay waa intii oo markaas ka deysan dad kale oo walaalajo caawiyaan dhalinyarada ee hadaysan ganacsateetin magaalada Baydhabo roogtan ee jarana wal oo isin abaabuliye isin markaas samaytan am wal isin markaas aragtan oo dalka deysi kor markaas sheey kortan dhalinyar ahaan may se lagu qabado kor dhahaadan abaare dalku ku jirta
abdullahi aad iyo aad aan ma san torta gurmad badan aad jara ganacsato badan oo dadaala ay to jaraan yoon may leha baasi dadaala bal leha laakin may leha baha urro badan dad isu caayaan oo wala kasta sameeyahayaan jaraan laakin may leha baba lankasta dadaalo ma ilaahay baa wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan yaleeri madum ma ilaahay baa wanaag in iska kaalmeeya humaantana in iska kaalmeeyteen madum ma ilaahay ganacsato ma ilaahay baa si dadaale ilaahay awal marin si in kor marin si yalla wal khayr gal wala isin bedelki isin biyaa tan wal khayr gal ilaahay san si yalla ma ilaahay balan ka bani aadinka madis sadaqada dibdo lamalga garbooje shal saaran ko may leeyahay madis walbi ilaahu wal khayr qaw bedel iyo siilay kan kale may leeyahay banan koob isu bakhin iyo walin bin ilaahu wala yusaas ebir ku siil leey isuna saasa isuna kado ay tema kan kale isuna dadan do ayay madum may leeyahay bakan do ala ay rahay dadka ganacsatada dadaaleen harbaydo polyphone dadaaleen insha Allah may rajaa baasin aba ayaba jiilalka dhamaadaha bal afar birse ama la ku dhiman roob isuba ko ilaahay gargaar ay ku toogeelana madan re polyphone na ay dadaaleen
saayb barta saayb kee sheegay ganacsatada kulli gacmooda jirba waa ka qabtaana leer laakin meelan baahnaa inta gacmo lis qobsada kulli maana meel raayisa ilaahi jeen lanku goon roob doon la sameey kulli saada aragayn un kulli abaaro meel raayis walaan may buuha fa ma ka sabab idii ma leer ugda qeyd kulli may buuha wal gacmooyin ka saabsateen jiraan ma laakin humaan kala ma jirto leer dadka kulli wala ki imtihaano wal ilaahi ki imtihaana ayu laakin kulli saaxiibkay sheegay haddu koonfur galbeed maanaa hay-ado badan oo aadi walqoobadahayna jiran urur badan oo dhallinyaro isbiirsatayna jiran kulli unuun hadda may rajaana anti mayla raayusa abaartuunka dambeyta urur samaysan mayla raayusa anti walaanka dhiman aas aasma reed mayla raayusa insha allah dadkan gargaar
eedyada maasanta haddaba sideen argaas gurmadiida hadda socda magaalada Tambaydaba taasoona gurmadiida safidiya ayaan ururada shal duwan taasoo inta badan madal fiiri dhalinyaran badan
to gurmadka aad iyo aad dadka gurmada aad iyo aad aan maasinin may walay baha lankii horta taabatay awartan taabatay iyo lankii walha qaaday hakay lanka walha qaaday walaalay baahan iswanaanshani aad iyo aad aan ka mahasinin madun may leena boon dadka wala biyahay oo kaamamka wala jeeyahay horta dad aad iyo aad in dhibaateysumo dadka isku mid ma ah lanka oo wal qabo oo kaam isku seeda wala isku dhisaajan iko ilaahi bukoogay suun walban qabna oo wadamada kale ku taay lanba kool ku kooyay oo halugay oo rafaasan oo inta kooyay tan wal isu aamo banglan fo aad iyo aad dhibanata gaar ahaan magaalada Baydhabo muslimiin ka dhagna aad iyo aad dhiban ku ata may walay balan koob isu bukooy may la faday banan gargaar walaal ha dhawaw leero oo birkale inay bane magaalada dhatee la qareeba aad iyo aad intaraajeya anti dadka muslimiinta saaska dadaala matun may lahaba lan dirgan horta wal isuu baaneen baahanay laakiin lan baahan awal aan baahan may weelay baahan isuu ba baahan hooy iyo miyaal iyo wala arurti aan rafaasan oo meelo fidiid ilaan dirgan isku min ma may leeray ba bani aadan kan ku muslimka al muslimu akhul muslim ma leer lan ka gebirta oo iyal ya ka booraya oo raashin lan eh oo bii wara wasan lahayn meelo ka booray lan ku muslimka dirgan saameyas may leeray baahan adigeeg madad farta yar ad walko ka dhiga han qaraari haate ko ka dhigan kor ka dhun darjiibade may walay ba farta yar ay bulko dhigay may majifato majifado kort lanka muslimka ana madisel ba hayto lanka kale dhigun sun lanka walaal jeey isku mid inta naqadan oo gargaaran oo walka jeey madun may leha ba kaamum kuma dowala la ka geebiyo antiyo wala sin wala nsin qabiileysta iyo adeerke dhali lan dergan walnaneen gadarna may walay ba lan baahan kaamun ku beershe may leeyin ba walba ma han geesine walba ma aragna kaam kale wallahi leesha laakin may la baday ba lan ka baanti walla simayn lan dergan walnan siina foli folan kraje anti dadku wala dhigiba hayaan yoon lan ki baahan wal siyan lan ki dergan isuu ba dergan adeen may leena ba lan ka dergan may leena ba walaal ka ba walan baahana adeen boosh isku dhaaf walaal ka walan tarba leena
idan kama santa hasan waliba hadda asli deernay gunti gabgabadii barnaamijka dhalinyarada radio warsan habanta dhalinyarada radio warsan ali ibrahim adin dhiniga maysa ku orlaajay gurmadsiidan hadda sameeyaan dhalinyarada iyo socod ururada iyo hay'ado dawliga iyo aan dawliga ahayn ee hadda kool galayaan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ee sidee dhalinyarada markaas gurmad ku noqdo ku hadalaas xaaladda gurmad ee hadda socota
leeyda kuma san saay horta intii dadkan gurmati ilaahay khairsi intii nin gurminen kulli in gurmudo erlahay laakiin san hadalow laakiin qabiilay sibo intii nin ka hadalna lan hada dadkan wal malseen oo kala dhigayno ilaahay la qabil qabiil ee la ku hadalow ma primar roog heli ilaahay la tuugo meel roogey may daraays abaarta la ilaahay noqada mugulaar laakiin kulli may erlahay barnaamij wal ilaahay hadal la saaxib ka hore in ka hadali dad kulli may erlaa intii may laraa intii ee adun wala tabaray intii dadaalan intii may laraa isu abaartan dhuko ku baahlay kulli may laraa isu ururran intii wala haddu ku baad onon wali tabaray dadaalan kulli urur sameeyaan oo ilaahay
hadhegaystiyaala
guud ahaan barnaamijka xubanta dhalinyarada ee bandhig raadiya warsan ku dhumaysa maalinnimo kasta oo isniinayaan taa dawdaweena barnaamijka maalinnimadan barnaamijka dhalinyarada maalinnimadan waliba martiinka hayaya xasan muqtaar xasan iyo cali ibraahim oo kumise dhalinyarada idin casaas magaalada tambaydhaba ana soo barqib daayaan barnaamijka xubanta dhalinyarada isniin ugu wasyaleedeedan kamaalsintin adhugasashada xubanta dhalinyarada raadiya warsan.